Ngicela ukubangelela abazalwane bonke ngegameli ehlelo mfelo wethu Jesu.
I'd like to greet all the brethren in the wonderful name of our Savior Jesus Christ.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinayo nosipha ukuphila nje.
We thank the Lord so much. He is the one who keeps us and who gives us life.
Ngiyambonga nje uNkulunkulu nokuthi ngiyakwazi ukuma la ngibona amandla akhe ngibona ubukhulu bakhe.
And I thank the Lord that I can stand here. I see his power and his greatness.
Ezinye izinto singayithatha kalula. Sicabanga ukuthi ziyazenzakalela nje. Kanti zenzeka ngamandla nangokuthanda kaNkulunkulu.
We see things happen and we can take them lightly. But if we realize that it is through God's power and through his greatness.
Ngicela ukuthi singalibali siyamemezela ukuthi inkonzo zabasha seduzane. Njengoba namhlanje kumhla ka mhla 11 namhlanje. Mhla ka 11 sekusela amasonto nyambalwa bese siba nazo inkonzo ekupheleni kwalenyanga.
Let us not forget, let's take note that the time is coming close for the youth conference. Today is the 11th.
Sesiyabala amasonto nje bese siba nazo inkonzo zabasha esiba nazo mnyaka yonke sibe nazo kabili June, July kanjalo December.
And just a few weeks and then we have the youth conference which we have every year, twice a year, June, July holidays and then also in December.
Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu okokuqala ukuthi sibe nezwi lakhe.
But first of all, we thank the Lord that we have his word.
Nanokuthi sisenalo izwi lakhe.
And that we still have the Lord's word.
Ngoba sazi ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani sisenalo izwi lakhe.
Because we don't know for how long we will still have his word.
Asazi ukuthi sisenesikhathi singakanani sisakwazi ukuhlangana kanje njengabantwana bakaNkulunkulu.
And we don't know how much time we still have that we can meet like this as God's children.
Ezinye izinto eziningi besizizwa kuthiwa ziyenzeka emhlabeni ethize, emazweni athize. Umangala indlela sekwenzeka ngayo ngesikhulu isipidi okwenzeka lephesheya sekwenzeka nalapha.
It's amazing if you hear of things that have happened in other countries, overseas countries, and when you open your eyes again you see it's happening here among us.
Khumbula ngesikhathi seCovid. ICovid eyikhonjwa le kuSpain akuthathanga sikhathi isila isisikhungethe.
I'm reminded of the time during COVID when it was said COVID is still there in Spain and next thing we saw it was here among us.
Bafa abantu kwaphuma idumbe eziningi singofakazi kwafa abantu nala ezweni lakithi kwafa ihlobo zethu kwafa abangani bethu. Kwafa abantu abaningi ngento okuthiwa yaqala eEurope akuthathanga sikhathi yabe seyila.
Our friends, our families, they passed away. We saw corpses being taken out. That which started in Europe and was here so quickly and affected us in such a big way.
Ukuthi yaqala obani ngaziphi izathu nanokuthi sebebanjiwe yini batholakala kwenziweni ngabo. Asikakezwa ukuthi kwenzakalani ngalabo ababulala abantu abaningi kangaka uma kungukuthi sebatholakala futhi kwenziweni ngabo.
And where it started, who started it, how did it come about, whether the people have been found, whether something has been done about them, that we don't know. We don't know anything yet.
izinto ezenzeka le emhlabeni emazweni aphesheya ngiyagcizelela akuthatha isikhathi sezikhona nalapha.
Things which happen in overseas countries, I emphasize this, and soon it starts happening here by us.
IBhayibheli njoba sizwile IBhayibheli libenga ngokusobala ukuthi ngeinsuku zogcina kuzoba isikhathi esinzima kuzakuba izinsuku ezinzima kakhulu.
As we have heard, and the Bible tells us that in the end times it will be extremely difficult times.
Likubeka ngokusobala iBhayibheli ukuthi ngeinsuku zogcina abantu bazomhlubuka kangakanani uNkulunkulu.
The Bible puts it clearly that in the end days there will be those that will forsake the Lord.
Sizwile abantu bagajwa imali, abantu bagajwa izinto eziphathekayo, bakhohle uNkulunkulu, babone lokhu kukhulu ukudlula uNkulunkulu.
We have heard that people chase after money, chase after material things that they can hold with their hands, and they forget and they forsake the Lord Jesus.
Kade ngicabanga ukuthi nathi njengamaKristu khona kumele ukuba sikwenze ukubhekana ngqo nokulekelelana njengabantwana bakaNkulunkulu.
And I was thinking that we as believers, we need to unite and we need to go up against it head on and we need to do something.
Ngoba impawu seziyabonakala lezi zishiwe iBhayibheli ukuthi kuzokwenzakalani kubantu uma sekufika lesi simo zenzuku zokugcina abantu bazokuba ngabantu abanjani.
The signs are there as we read in God's word that the people, what kind of people they will be in the end times.
IBhayibheli yakhuluma liyasitshela kabanzi ngomphiko uKristu.
The Bible tells us about the Antichrist.
Likubeka ngokusobala umoya wakhe ukhona uyasebenza kumanje already.
It is clear for us, as you can see, that his spirit is roaming among the people.
Umoya womphiko uKristu abanye abakaphimiseli ingqongo olimini ukuthi bayamphika uKristu kodwa izenzo kumanje ziyakhomba ukuthi sekunjalo.
The spirit of the Antichrist, there are those that have not yet said it with their mouths, but their actions point that they are Antichrist.
Abanye baphelele uthando nje ngoNkulunkulu nangezinto ekaNkulunkulu.
There are those that just don't have a love for God and the things of God.
Njengobuzwa ngalo umuntu phambi komhlaba wonke dabula iBhayibheli ulwa noNkulunkulu obala akanamahloni hayi ukuthi uSathane usayifihlile usezivezo obala manje imbala yakhe ukuthi yena ungubani.
As we heard about that one who took the Bible and tore it up in front of the whole world, not even hiding, but that through the devil has made him show his colors to everyone.
Kodwa ke nalono benza lokho akaqondi ukuthi ubenzani ngoba ngokuthatha lelo Bible lelo ezama ukulihluza hlabudabula ukuba kubonizwe lonke akaboni ukuthi ngale ndlela ukhwezela umlilo ufaka upetrol ufaka uparafini ukuba livuthe kakhulu ivangeli kunaqala.
And the one who did it is not aware of what he's doing. By taking this and showing it to the whole world, he doesn't realize that he takes petrol, he takes paraffin, and he puts it on the fire so that God's word can spread to the whole world.
Siyabonga ngamangalisa uthando likaNkulunkulu ngoba sitsheliwe ngalezi zinto ukuthi kuzokwenzakalani emhlabeni. Ikuphi okuyizinkomba okuyovela ukuthi sekuyisi isikhathi.
We are amazed at God's love, who has prepared us and shown us these are the signs that will show you that this is what will happen in the end time.
Ngaso lesi sikhathi kuyisikhathi sokuthi siphaphame sivuke ebuthongweni bethu ngoba uSathane yena akaleli ubuthongo.
This is a time where we need to get up from our sleep because the devil does not sleep.
Uma ubona umzalwane wakho engasenzi izinto akade evama ukuzenza zokukholwa, ubona nje ukuthi usehlaselwe selinqama ukuthando, kukhona okungasekho kuye obekade kukhona.
If you see your brother not doing that which he used to do, you realize and understand that the love has grown cold and that is, you can see that they're not doing that anymore.
Uyambona akasathandazi njengoba ethandaza kuqala.
You see that they do not pray as they prayed before.
Akasalifundi iBhayibheli njengoba elifunda.
Read the Bible as they read before.
Useyavelaphi ke enkonzweni.
They are lazy to go to the service.
Noma enkonzweni akasaliphathi iBhayibheli.
And even if they go to the service, they don't even take their Bible along.
Noma ngabe enkonzweni uyafika enkonzweni ulala ubuthongo.
Comes to the service and sits here and falls asleep.
Akezwa ukuthi uNkulunkulu uthini lithini ivangeli lithini iBhayibheli.
Doesn't hear what God says, doesn't hear what the gospel says.
Ulele ubuthongo.
Fast asleep.
Noma sekhona enkonzweni akezwa.
Even though they are in the service, they do not hear.
Qaphela sekonakele kulomzalwane. Makukhona uNkulunkulu akwambulela khona, nyakaza msize, mdonse.
That brother or sister has fallen asleep. And take note, and if the Lord has put something on your heart to help that person, do it, else you will also fall asleep. Ask them, say, brother, sister, why don't you read your Bible anymore? Why don't you pray anymore? What has gone wrong? Maybe they will tell you. Maybe they will answer you. We see these things happening before our eyes. The one is lazy even to come to the service. Oh, I am ill today. My head is sore. And I can't even hear properly. My ears are blocked. I feel a stomach ache coming. I don't know what's happening. And then that sickness only comes up when you come to the service. When the service is finished, it's gone.
Uyabona ukuthi hayi khona uvakashola amadimoni lo muntu uSathane ufuna ukumgwinya ufuna ukuba ngalizwa izwi kaNkuluNkulu.
And you see that this person has been visited by the demons. They don't want that person to hear God's word.
Mangabe kwenzeke okunjengalokho musa uthula nyakazise lo mzalwane khuluma naye mvuse ngoba udinga esinye isandla somvusa simelekelele.
And if that happens, wake them up, shake them up, because they need another hand to show them that they are asleep. Oh, how terrible and how difficult it is for someone who has become lukewarm.
UJesu uthi onjalo uza kumkhafula la ngaphandle kombuso wezulu.
The Lord Jesus says, one like that, he will spew out of the kingdom of heaven.
Uthi ngcono ukuba ushise noma ubande kodwa hayi ukuthi ube sivivi.
It is better for you to be hot or cold but not lukewarm.
Musa uvumele ubuvivi empilweni yakho.
Do not allow lukewarmness in your life.
Musa uvumele isono empilweni yakho.
Do not let sin into your life.
Musa uvumele inkani eqhamukayo endleleni yakho. Isiyangena manje uze unenkani uze umelana. Mhlawumbe unkosikazi umelana nendoda, indoda imelana nonkosikazi. Khona le mndenini ufuna ukuyihlukanisa. Ukusebenza kamoya omphika uKristu wona lowo.
Don't let stubbornness come in. Don't let husband and wife be stubborn against each other. That is the devil coming in. That is the spirit of the Antichrist. I'm speaking of a brother or sister who has become lukewarm.
We are born.
Where their love has grown cold, you see them becoming less and less on fire for God. What? How do we help them? Maybe they need prayer, that you go and visit them just to pray with them.
Do they say,
oh, why have you come to visit me? Are we going to have a thunderstorm today? No. If God has put it on your heart, go to them and pray with them. When you leave, you will see God will do something.
Ukuba buthuntu ngokomoya nokuba sivivi ingozi enkulu leyo engasehlela njengabantwana bakaNkulunkulu.
To be blunt spiritually, to be lukewarm, oh, is something terrible and a great danger to us children of God.
Ayikho into edala ukuba sibe buthuntu ngokomoya. Kwenzeka lokho mangabe sivumela isono, sivumela uSathane empilweni yethu.
There's nothing else that has happened to a person who has gotten blunt spiritually, as if you let sin in your life.
Uma uvumela okubi kubusa impilo yakho noma kanjani kuzokwathena amandla akho. Amandla okumkhonza uNkulunkulu, amandla okumphilela uNkulunkulu eshabalala shabalale. Uphelele emehlweni abantu bebhekile. Usibanibani ngoba bengithwe ikhonza nje iNkosi. Usibanibani ngoba bengithwe ilandela nje uJesu.
If you let evil and wickedness in your life, you will see how that love and how that fire will become less and less. And those around will look and say, oh, but that person, were they not on fire for the Lord? What has happened?
Mhlambe khona omunye omaziyo obeyivuthela inkosi, eyithanda inkosi, ethanda nokuhambisa ivangeli. Kodwa uyabona ukuthi uyaphela. Akungasilalisi ubuthongo lokho. Sondele kuyena ngomoya omuhle, umoya kaNkulunkulu, mzalwane, mfowethu, dadewethu. Kwenakelephi? Yini okunqinda ukuba uyikhonze inkosi? Yini ungasenzi lokhuya esasikwazi uyikhona na?
Someone used to preach and bring God's word to people, and it goes away, and it starts dwindling and dwindling. It is not for us to fall asleep. We need to be awake. Go to that person and say, what is it? What has happened? We knew you were like this, now you're like that.
Mhlambe ulapha nje khona umshiye endlini. Mhlambe kungekho zathu, khona omunye osendlini ngoba egula, ngoba kukhona lezi zathu ziyezwakala. Kodwa khona omunye osala endlini nje ngempela ngempela sikhe isizathu kungekhona ukuthi uSathane useyizuzile impilo yakhe.
Maybe you are here and yet you've left someone in the room. Yes, there are those that are sick and have different reasons which we understand, but there are those that have just stayed behind. And why is that? That the devil has gotten into their heart.
Omunye mangabe kudinga ukuthi aye enkonzweni akudingi noma ahambe imayela, akudingi nokuthi ahambe ikhilomitha. Ibanga nje encane ngenyawo sesenkonzweni. Omunye uzobika ukuthi akanamali okuya enkonzweni. Kodwa unayo imali yokwenza ezinye izinto. Unayo imali yokuthenga idakamizwa. Unayo imali yokuthi ayichithele kokungasizi lutho. Kodwa uma kuya kulokho okuzomsiza nangokomoya, anginamali.
Maybe someone just needs to walk less than a mile, less than a kilometer, such a short distance. And they say, I don't have money to get there. Yet they have money for the wrong things. They have money for drugs. They have money for evil things. What has happened?
asingabayeki esibabona bekulezo zimo ezinjalo abagula emoyeni bengagula enyameni abanye bagula emoyeni sekuze kwagula nenyama.
Let us not discard and leave those who we see that they are sick. Yes, they are sick spiritually, but so much so that their spiritual sickness has gone over to their fleshly sickness.
Ngishilo ngathi uSathane akasayifihli manje agqokela inye ijazi kanti ngaphansi kuyigqibile kodwa ngokusobala manje uSathane uyiveza obala nemisebenzi yakhe uyibeka obala. Sizothula sithini uma sibona ukuthi khona okonakalayo, khona abantu abadukayo, khona abantu abathathekayo, ikhona indlela yokumdonsa ukuthi bhasophu, khona okukulimazayo, khona okukudlayo emoyeni. Ingakho usunje mhlawumbe usumelana nabantwana bakaNkulunkulu, usumelana nomsebenzi wenkosi, usumelana nevangeli, ukhona okukudlayo othule nakho okugqibileyo noma ugqibile kodwa khona kuyayiveza ukuthi ngikhona.
And Satan doesn't camouflage himself anymore, doesn't put on a jacket and has something on the inside. You can see what he does. You can see he is at work. And that is maybe you who have now gotten blunt. That love has grown cold. And what is going on with you? We need to help each other so that we can remain on fire for the Lord.
Satan ungena kancane kancane njengomunye walinganisayo ukuthi isele mawulithatha ulifake emanzini abilayo liyagxuma liyabaleka ngoba lizwana namanzi ashisayo liyisilwane esizwana namanzi abandayo.
We know that the devil comes in a different way and starts to do things in a way that you need to be careful, like we know a frog. If you take a frog and you throw it into hot water, it will jump out because it knows that it lives in cold water.
Kodwa mawuthatha leli lisele ulifake emanzini abandayo uqala ubuso kubasa umlilo kancane kancane asanake seliyawajwayela lewajwayela isigcina zozabile lishe life lishiswa elamanzi aligxumanga ngoba ngene kancane 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 lazela wajwayela noma lithi liyagxuma sekulethi silibanjiwe.
But a frog, if you put it into cold water and you slowly heat it up, slowly, 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 it won't jump out. It will get used to that temperature so much so that at the end it will boil and then it will be the end of the frog.
Ngakho-ke njengabantwana bakaNkulunkulu musuthula musuvuma uzwa ukuthi akusenje ngaqala.
Now, as children of God, let us not be quiet. Let us not just sit still if we realize that it is not as it was in the beginning.
Yes, umlilo kaNkulunkulu uvutha enhlizweni ukuthi bengahlali lutho enhlizweni nobe kufika bengikulungisa khona lapha.
You know that fire that was in your heart. You could not just leave things. When something came into your heart, you had to make it right immediately.
Isono ubungasibekezelele empilweni yakho. Ubulungisa khona lapho. Ngoba ufuna ukuba uyihlanze, uhlala uhlanzekile, kupholile, kumnandi enhlizweni. Kodwa kwenzakalani namhlanje?
You could not tolerate any sin in your life. You had to immediately bring it out because you wanted that peace and assurance in your heart at all times. What is it like today?
Ulibele kuphi namhlanje mntwana kaNkulunkulu? Yini okuvutha enhlizweni yakho?
What are you busy with? What is burning in your heart?
Inzima lento uma ngabe itholakala kubantwana bakaNkulunkulu. Inzima lento ubone obunye umntwana kaNkulunkulu noma khulunywa ngaye acasuke ngoba kuyabonakala vele uphila kuyo lento.
Oh, it is terrible if that is found in a child of God. As you find that someone speaks about you, oh, and it makes you so angry. What has gotten into you?
USathane siyathanda kasithande usibambile bababambile abantu abaningi ngezinto ezibonwayo ngemfanekiso ebonakalayo ngeyithombe ibonakalayo. Kokunye bekudinga othenga umagazini uzuthole leyo nto leyo. Kokunye abanye bakuthole ema newspapers, tholakale kwabezindaba. Namhlanje akudinga ukuthi uhambe ibanga, uhlala nakho, uvuka nakho, uphila nakho. Futhi abanye benu bayiphilisa ngayo le nto, abalali bengakwenzanga, abalali bengabukanga le mfanekiso, le mfanekiso ebabulalayo ebenza babe bukhali. Njengoba ubukhali nje enyameni, njengoba ubukhali ezonweni zenyama, uyamangala wena ukuthi kwenzakalani, kwenzeka kanjani, kuzoyekelani ukwenzeka wena, uyifida ngalezo zono na.
Oh, the devil comes in different ways, with different illustrations, with images, with videos. Previously, you would have to go buy a magazine so that you can get it, or go and buy a newspaper. Nowadays, it is so easy for you to get it. You are on fire for that which is of the devil. You cannot go to bed without having seen that, without having done that. Oh, what will it be like? What is it that burns in you?
Masifunde izwi leNkosi lapha encwadini ngokaLuka, ngokaLuka 18.
We read God's word together out of the gospel according to Luke chapter 18.
Noma siqale laphana isahluko 18, siqale laphana verse 6.
Chapter 18, and we'll start reading from verse 6.
Yayisithi inkosi yizwana okushiwo ngumahlulelo ongalungile.
And the Lord said, hear what the unrighteous judge says.
UNkulunkulu akayikubazwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelela na?
And will God not give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them?
Ngithi kini, uzakubezwela masinyane nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukholo emhlabeni na?
I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na?
And will not God give justice? Sorry, Bob.
Part of verse 8.
Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Umbuzo omkhulu, Lord.
This is a great question.
Uma sibona incithakalo ekhona emhlabeni lesisikhathi.
When we see the evil that is on earth at this time.
Uma sibona okwenzakalayo emhlabeni ngalesisikhathi.
If we see that which happens here on earth at this time.
Umbuzo ovelayo, Nkosi uyobezwela yini abalungileyo oyobafumana bekulandela bekuthanda?
The question arises, Lord, will you feel for the righteous that follow you and do what your will is?
Uma Nkosi siphila kulo mhlaba omubi kangaka, basekhona yini abalungileyo na?
As we live in this evil world, are there any righteous?
Uma sibona umhlaba ugimbicelwa ukungalungi nokonakala, basekhona yini abamesabayo uNkulunkulu na? Umbuzo lowo.
It's a question, as we have the world full of unrighteousness and wickedness, are there any that are still righteous before God?
Uma sibona izimpi, babodwa abaphatha ikhali, babodwa abahlasela ngokomoya, zikhona izimpi zokomoya. Uma izinto zinjena, Nkosi, abalungileyo ubabekaphi kule ndawo na?
As we see the battle that is raging, and we see those that come with their weapons. We ask, Lord, are there any in the world that are still righteous before you?
Ukhona bakhona la mhlambe ngokomoya omunye ubambe lapha omunye ubambe lapha ya nakhula ngishawe khona nakhula ngilimele khona nakhula ngithinteke khona ilona lo engakusho okumthintile mhlambe okuthinta inyama.
Maybe we are here and spiritually we can testify and say, well, this has hit me. This has hit me. And we can all say of what has touched our flesh. But I say, Lord, whatever comes, you give me the power. I pray that I will remain faithful to you and I go forward. I believe in your power. I believe in your victory. If I have faith in you, Lord, I will overcome.
Umbuzo ulona ukuthi maqhamuka ububi njengoba bukhona bunjena abalungileyo uNkulunkulu uza kubenze njani na?
What we read here is if this unrighteousness, all this evil comes, Lord, will you preserve the righteous?
Uthi uNkulunkulu uthi uJesu angeke ngikushiye wedwa.
The Lord answers and says, I will not leave you alone.
Ngizoba nawe.
I will be with you.
Ngizohamba nawe.
I will walk with you.
Mzalwane musu phelelwa amandla.
Oh brethren, do not lose your faith.
Musu lahle ithemba.
Do not lose your trust.
UJesu khona eduze kwakho.
The Lord is close by you.
Uyathembisa ngizoba nawe.
Promises, I will be with you.
Ngizokuthwala.
I will carry you.
Ngizokugcina.
And I will preserve you.
Ngizohamba nawe.
I'll keep you and walk with you.
Musu phelelwa amandla.
Do not lose your faith.
Musu phelelwa umbono ngoJesu.
Do not lose your vision of Jesus.
Kodwa imisibindi.
Stand strong.
Uthi uJesu ngeke ngikushiye.
The Lord says, I will not leave you.
Ngizoma nawe.
I will be with you.
I
will stand with you and be close to you. This is a promise of Jesus. He will not forsake us. Those who cling to him in truth, he will be with them. And he will give you the victory. And he will give you the power to be victorious.
Manje umbuzo bazokwenziwa njani?
The question is, what will happen to those who are righteous?
Kodwa njengoba ngisengishilo iba nalesi sibindi nalesi siqiniseko uJesu khona nginqoba nje nginqoba ngaye ngithemba nje ngithemba ngaye uma hlulelwe impilo yami futhi uyena onginqobisayo uyena ongidabulisa emlilweni. Uyena ongidabulisa emanzini abilayo ngibe nesibindi sokudabula ngoba yena unami.
As I said, take courage. Know that the Lord is with you. He is the one that will give you the power, that will give you the strength to be able to overcome and be victorious.
UDavide kumahubo 23 uthi angesabi lutho ngoba uJehova kanye nami.
King David says in Psalm 23, I fear no evil because you are with me. He has this assurance, Jehovah is with me.
He
will not forsake me, will not leave me, but will carry me the whole way.
Umbuzo besubala nomunye uma kukubi kangaka ezweni. Mayibuya indodana yomuntu izobuya efice kukhona ukholwa na emhlabeni ezweni na.
The question is, as there is so much evil, as evil is rife in this world, when the Son of God comes back, will there be any righteous left over?
Uma ubona abantu bayasondela enkolweni yobuKristu, bayasondela evangelini noma kube ngathi baqhela kakhulu evangelini kulesi sikhathi na.
If you look, are the people being drawn close to the gospel, to God's ways, or are they being repelled and go away?
Ngoba uJesu shilo abafundi bakhe mhla evuka uJesu ekhuphukele ezulwini uthi kubafundi bakhe hambani nibatshele ngokuvuka kwami hambani nibatshele nivuse ithemba kubantu.
When the Lord ascended up to heaven, he told his disciples, go you into the world, tell them about my having risen from the dead and give them the hope.
Kumele sibatshele ukuthi uvukile uJesu futhi uvuke ngamandla.
We need to tell the people that the Lord is risen and has risen in power.
Nanokuthi inkolo yobuKristu akusiyona inkolo efile kodwa inkolo ephilayo. Ngoba kubonakala kuthina sikhulumi ngakho nje siyayiphila lento yokuphila kaJesu empilweni zethu.
And that the religion of Christianity can be seen, that people can see God in us, and that they can see that God is alive.
Kodwa ke mangabe isimo sinjena, ibuya indodana yomuntu izolanda laba bangabayo emhlabeni. Umbuzo omkhulu ngabe izokufica yini ukukholwa kubantwana babantu lapha emhlabeni na.
And when the Son of God comes back to fetch his people, the question is, will there be the righteous? Will there be any that the Lord will say, these are mine?
Njengoba ukhona la endlini, ithini impendulo yakho?
As you are in this building, what does your answer say?
Ngibuza omncane, ngibuza omdala, ithini impendulo yakho?
I ask young and I ask old, what does your answer say?
Uma uJesu ebuya, kuzoficakala yini ukukholwa empilweni zethu na?
When Jesus returns, will faith be found in our lives?
Uma ngathi ufika namhlanje, bangaki uzotholakala ukuthi bayayihamba indlela basenhlizweni kaJesu.
If the Lord comes back today, how many will say they are walking this way, they are in God's heart?
Uma uJesu eyibuka inhliziyo yakho njengoba sihleli la silalele, nawe olalele la ulalele khona, eyibuka inhliziyo yakho, liyavuka ithemba ukuthi uma ngibuya, ngizokufica ukukholwa kulo, nakulo, nakuloya.
As you are seated here and listening, as you are listening in other means, when God sees our hearts, does he have hope and say, I have hope, there's this one, there's that one?
Ngiyambona lo. Uyangithanda. Uyayilandela inkosi. Futhi udele konke. Akagodlanga lutho naye. Njengoba ngamthanda kuqala engakangithanda eyisitha sami. Ngiyabona ukushintsha kwenhliziyo yakhe. Lungakanani uthando analo ngami mina mfeli wakhe, kusho uJesu.
I see that one. He has a love for me. When the Lord loved us while we were still sinners, and now he loves us even more knowing that we are his children and that we live for him.
Uma uJesu angathiwa akanikeza i-report ngawe nangami engabhalani ubonani simshisekela kangakanani simshisekela kanjani lukhona uthando lukaNkulunkulu na.
If God would write a report about me, write a report about you, what would he see in our hearts? Would he see that this heart is on fire for me?
Niyazi ukuthi yini eqeda abantu uthando lukaNkulunkulu empilweni zabo? Uthando lwezwe.
We know what it is that takes away that love for God in the heart. It is the love of the world.
Uthando lwezwe.
The love of the world.
Izinto zalomhlaba.
The things of this world.
Inkanuko yezwe.
The lust after the world.
Uyabona na ukuthi ugwinyile uSathane ngezinto zezwe.
And you can see that the devil has swallowed you up with the things of this world.
Inhliziyo yakhe igwinyiwe uSathane ngezinto zezwe.
Your heart has been swallowed up by Satan with the things of this world.
Ingqondo yakhe ithunjiwe ngezinto zezwe uSathane akubambe ngazo.
Your mind has been held captive by the things of the world that the devil has brought to you.
Ingqondo uSathane yakunonusela ngezinto, hayi ukuthi ugcine kunonusele zisenhlizweni yakho. Ikushiseke lokwezwe, ikuthanda okwezwe, ikungawuthandi nomthandazo. Kuphela mangabe unganikwa lezi nto zezwe kungakwenelisa ngoba inhliziyo yakhe ikulokho.
The devil has enticed your mind, has enticed your heart with the things of this world. That's why you don't have a love to pray. You don't have a love for God because the things of this world, they are the things that bring you joy.
USathane uthelile inkanuko. Inkanuko zenyama abamba abantu abaningi ngazo. Akukhathali ukuthi mdala, akukhathaleli ukuthi ushadile, imgwinyile lento inkanuko yenyama.
Satan has poured out the lust of the flesh. He hasn't chosen whether it is young, whether it is old, whether it is unmarried or married. He has poured out the lust. And it has consumed people.
Uyamangala wena ukuthi ingane encane kangaka yini ivuthe ishe kangaka izinkanuko. Ngane encane kangaka yazini ngezinto kodwa maye iyashabasheka ngezinto zomhlaba. Nawe namama mawugqoka noma wenzani okumele ukuthi uqaphele manje ugqoke laphi ugqoka kanjani. Ibukani ingane yakho ngoba njengoba ikubona nje awazi ukuthi kwenzakalani kuyona musa uthatha ngokuthi ingane.
You are amazed when you hear a little child that is burning with lust. You ask, where do they see it? Where do they learn it? And you, mother, how do you dress? The way that you dress, does it entice the child and fill the child's mind with wickedness?
Uma ngikhuluma ngomama angishiyi ubaba ngaphandle kuyefana nje.
And when I speak about the mother, I don't just leave the father out, it goes together.
Ubona ingane yakuvutha phe ilezi inkanuko. Ingane encane ikhanukela unina. Intombazane ikhanukela uyise. Liyabhubha.
You see this lust. There's lust in the child. Lust after their mother. Lust after their father. Oh, it is terrible here in this world.
Ubonakele nasendabeni lesi skhathi. Nezinto esithengayo, eyiqokwayo. Ubona okunye kunamakhanda opopayi. Ubona okunye kunempondo kaSathane. Hayi akulutho lokhu inyathenga nje. Hayi into ngelutho lo. Akulutho kuwutho uSathane. Mawuthenga uthi uSathane ngambamba. Ngawuzuza umphefumulo wakhe. Ngizomthola. Usudayisa umphefumulo wakho enganeni ngokuyithengela into efana naleyo.
And then you buy clothes for your children. You don't look at what pictures are on there. You have these little creatures on there with horns. And you don't realize that you are bringing the devil onto the child. You think you're just buying, but the devil says, now I have got you and I've got your child.
Uma indodana yomuntu ibuya, iyofumana yini ukukholwa kubantwana bakaNkulunkulu na?
When the Son of God comes back, will he find faith and belief in children of God? Will there be faith in this world?
Kumele ukuba simsebenzele uNkulunkulu. Kumele ukuba sibatshele abantu ngendaba kaJesu leshona ilanga.
And that is why, as we are children of God on this earth, we need to bring the gospel, we need to bring the light to the people while there is still time.
Ungasho ukuthi sibancane, ungasho ukuthi sisibalo singakanani. USawoti akudingi uthele inkindlane kaSawoti. Izinto ezincane inhlayiyana ezimbalwa nje ziyashintsha isimo. Lokho oyokwenza umkhuleko ukukhuluma kanye uNkulunkulu ekusize kanye nawe kuyoshintsha isimo. Nobe zonquma ukwenza okubi akuyeke ngalokho akuzwile lo mlayezo ofika nawo udlulisela kuyena.
We don't need to say, look at our number, see how small we are. A pinch of salt brings flavor to a big pot of food. So you're bringing that light just to a one person, and that person changes their way. That is worth it.
Iqobe lakhona nokushisa kwakhona lihamba ivangeli ngoba uNkulunkulu akasibekanga kule ndawo for nothing. uNkulunkulu wasibeka kule ndawo ngesizathu ukuba sikhanyisele abantu, sibatshele iqiniso, sibatshele ukuphila la kungakhona ukuze bafumane intokozo nokuthethelelwa izono zabo.
And as you take that wood and you put it together onto the fire, as it becomes one, there's a big fire, and that's why the Lord has called us. Let us not keep quiet. Let us bring God's word. Let us bring that hope to the people.
Khona abantu ohlangana nabo, khona abantu ongalala ungababonanga, wenzani ngakini? Ikhona yini imthandazo yenzayo emakhaya abantu? Kukhona yini yobacobelela ngakho abantu bangakini ngevangeli? Ngoba usuzwile wena usiyalazi iqiniso, ubashiya kanjani abanye abangalazi ukuze nabathole lokho osukutholile bazuze osukuzuzile?
There are those people that you cannot go to sleep before you've gone to go and see them. But what do you bring to them when you see them? Do you show them God's ways? Do you bring the gospel to them? What do you do? We need to bring it to the people.
Uma indodana yomuntu imbala iyakufumana ukukhola emhlabeni na mayibuya.
And will not God give justice to the elect? When the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Kuphi ukholo kwakho mzalwane?
Where is your faith, brethren?
Kungakanani umethemba kwakho uJesu?
How great is your trust in Jesus?
Kungakanani ukuthi ube isibonelo sakhe kubantu ophila nabo abangamazi uJesu?
How much is your example to those that do not know the Lord Jesus?
Kungakanani ukuthi ube isibonelo wena uthi noma bengekho kule ndawo mina ngiyintanyezi, mina uJesu ngibekela ukuba ngibakhanyisele ngeindaba ezinhle zokusindiswa nangendaba ezimnandi zokuvuka kaJesu.
How insignificant you see yourself. Are you that star that shines out, that brings people hope and then shows people the way to the Lord Jesus?
UJesu uthi nina niwusawuti omhlaba.
The Lord Jesus says you are the salt of the earth.
Uma usawuti udumele, uyoyoliswa ngani, uyovuswa ngani na?
And if the salt has lost its saltiness, what will ever be able to revive it?
Thina siwusawuti omhlaba. Thina sizwile indaba kaJesu, bekumele sibakhanyisele, bekumele sibavuse ebuthongweni.
We are the salt of the earth. We should be speaking. We should be showing the people and say, you see, if this would be added to your life, and then you will give them hope and show them this is how you live for God.
We
need to bring them the light. We need to bring them the gospel. There's nothing that will help this earth, this world, other than the Lord Jesus Christ.
uyaveza ubusawoti bakho emhlabeni njoba kumnyama kunzima kangaka.
Do you show your saltiness in this dark world?
Abantu baya ixuku ngeixuku konke Satan. Bezinikele entweni ka Satan. Beyinikele injabulwane letha u Satan. Sizobakhanyisela nini labo abantu ngeindaba kaNkuluNkulu na?
Oh crowds, go. Go to there, they flock to that of the devil. They find pleasure in that of the devil. When will we come and bring them the light and show them the things of God?
Ucabange nje abantu abasha ababanjwe uphuzo olunamandla utshwala. Iingane zesikole zesesikoleni kodwa sezizidakwa. Zazi ukuthi ukujabula ukudakwa nezinye nezinye izinto.
Imagine all the young people, those who are enslaved to alcohol. That's all they do. They just get drunk and that's how they live.
Mina nawe esesezwa okuningi ngevangeli. Senzani ngalo? Uthule nje. Awenzi lutho. Awiphumeli inkosi. Abanye uNkulunkulu babizile ngobizo olukhulu kodwa banenkani. Bane izathu zabo. Banenkani yabo. Uma uJesu ebuya uzofica yini ukukholwa emhlabeni na?
You and I who hear God's word, who have been taught so much, do we go out and bring the gospel to people? You who have received a great calling, are you just shying away from that calling, or are you doing that which God has told you to do? What will God do when he comes back on that day?
Akekho lapha eNingizimu Afrika ongazi ukuthi kwenzakalani. Bolalele indaba. Kudlwengulwe ingane yabantu. Kuphathwe kabi ingane yabantu. Harassment. Kwenzeka lokhu nalokhu yana. Ingane encane ithagethiwe uSathane. Asazi ukuthi uSathane ubonana ingane encane.
We here in South Africa, not one of us doesn't know what's going on. You switch on the news, you just hear it's harassment of children, rape of children. The devil is all over. And what are we doing about it?
Imsebenzi ka Satane okuthiwa manje ingane encane zino 3, 4 years. Sefuna bayifundise ngoqhanzi, kuthiwa zingarojwa. Ukuba zazi ukuthi kwenzakalani oqhanzini, zincane zingako.
What has the devil seen in children? Why is he targeting children? 3-4-year-old children, they now need to be taught about sex. What has that got to do with them?
Abazali bayathumela ingane ekoleni. Abazali abazi nokwazi ukuthi curriculum esikoleni ihamba kanjani, ingane zabo ifundiswane nanani. Yikho kufundiswa sex education ekoleni. Imphumela yakhona ziyakhulelwa kunjalo. Yikho sebe provide ama condom ekolweni ukuze bathi bayacima lo mlilo awucimi.
And as you go, that's why you send your children to school, and then and then they get to school and they are given sex education. They are taught what they do, and if you go there, what is the outcome of that? Your children become pregnant, and even at schools they hand out condoms to the children.
Uma kukube kangaka emhlabeni, uJesu mayebuya uyobuya kukhona ukufumana ukukholwa na? Ungabuza omunye, ngibuza mina nami, uyofumana ukukholwa kimina na?
If the world is so evil and dark, when the Lord comes back, I ask you, will the Lord find faith on this earth?
Uma kushisa enhlizweni zethu kukhona siyophuma sibe nakho ukuthi mangabe kunje kumele ukuba sibatshele abantu ngoJesu. Mhlawumbe kudinga ukuthi uzuye kude. Mhlawumbe eklasini lakho kulona. Kudinga uqale eklasini lakho ubatshele ngoJesu. Kudinga uqale enganeni ophila nazo. Mhlawumbe enganeni zakweni ophila nazo ukwazi ukuyitshela ngoJesu. Mazihlubuka ziyahlubuka kodwa ngeke kubuzwe igazi lazo ezandleni zakho ngoba okwakumele ukwenza ukwenzile.
And if there's a fire in your heart, And the Lord speaks to you. You might not need to go far. You just go to those in your classroom that you can share the gospel with them and that you can bring that fire and touch people's hearts.
Ngopelepele wakhe nangobuthongo bakhe ukuba abantu bangaboni izinto ezimqokemele ukubonwa.
Oh, what fire burns in your heart? Is it the fire of God or is the fire of the world? That all you see is the things of this earth. Oh, the lusts that burn in you, is what burns in your heart.
Uma sibona udlwangudlwangu udlamo olungaka luze ey'nganeni ey'ncane, kuthini kuwena, kwenzani kuwena, kuthi hlala nje ungenzi lutho, ungabaxwayisi abantu ukuthi buya kule ndlela ohamba ngayo, ngoba uma uqhubeka ngayo noma kanjani, ukhona umlilo phambi kwakho. UNkulunkulu uzobahlulela abenza kabi, abafaka emlilweni wakhe.
If you see how the poor children, while they are being attacked, and what is being done to them, what do you do? Do you just keep quiet? Or do you speak out? Because that fire is in you. Because you see this injustice, you see the evil, and you want everyone to know about it.
Uvumelana inhliziyo yakhe ibande qha. Uzu ukuthi hayi khona kokamoya qha. Ice. Makuza bonke Jesu angizwa lutho. Ngidabukela wena ohlezi la njengoba kukhulunywa nje ziyaduma la ekhanda uzwa. Kusobala ukuthi khona amadimoni akuphethe ukuba ungawuzwa lo mlayezo oqondene nawe ziyaduma le khanda awuzwa yikho uzophuma la ube lento ongena uyiyona.
I am not speaking to those that are far away. I am speaking to us who are here. What is your heart like? Are you on fire or is it ice cold? You listen here, you sit here, you don't hear anything coming in. You know that. That which is being spoken about, your heart is cold, so nothing goes in. You're going to go out exactly the same way as you came when you came in.
Ubuswa inyama yakho. Ubuswa izinkanuko zakho. Futhi uyamangala ukuthi wena noma uthi asilungisele sona asinqobeki. Ngifuna ukukutshela. Ayinqobeki nje izono noma uyivuma ngoba uyithanda.
You are ruled by the flesh. You are ruled by your lust. You say you make it right. You make it right, but you cannot be victorious. It is because you are ruled by the lust of the flesh.
Ngaphandle kokuthi siyakubusa, nawe uyazithanda.
And not just that they rule over you, you love them.
Uma nomuntu uyasilungisa isono, ma usithanda.
Even if you confess your sin and yet you love it, you are wasting your time.
Uyasivuma kodwa khona uthando lwaso. Awuvumi ngoba lethi hlupha, ihlukanisa noNkulunkulu, ihlukanisa nobumnandi bokuhamba noNkulunkulu. Yikho noma uyelungiswa hamba uyihlekela nje ubuya lapho uyehlekela nje akukho kwephuka kwenhliziyo.
And that's why when you confess and yet you love it, you will never be victorious. Do you confess? You go into counseling, you go in smiling, you go out smiling. There's no sorrow and remorse. You don't realize that the sin that you've committed is against God, and that's why you will not be helped.
Kumele ukuthi uze ubuhlungu ngesono sakho. Ngesono sakho. Ubone ukuthi umlimaza kangakanani uJesu ngalesi sono sakho.
You need to feel the pain of your sin, the anguish that you bring to the Lord Jesus through your sin.
Cabanga ukuthi uzwe aye unqamlezweni aye siphambalweni kwakungenxa yazo lezizono wena obhizi oyiphakelayo wena obhizi oyifida ngazo noma ungasivuma uzophuma la uyosenza futhi ngoba ifukile inhliziyo awubuza umhlungu ngalesi sono sakho.
Because of your sin, the Lord went to Calvary, went to Golgotha, went through that suffering. But if you do not feel and understand this, your sin you will not overcome, you will go out with it.
Yini kube lula ukuthi wone nje kalula. Yini kube lula ukuthi usivume isono ubuyela kusona, yasivume yasibuyela kusona. Yini uJesu akanawo amandla? Akakwazi ukunqabela wena nje? Indabilele ngakuwe.
Why is it so easy for you to sin and then you go and make it right? Then you fall back in and you make it right. What does the Lord Jesus mean to you? Does it mean that the Lord doesn't have the power, or is it you?
IBhayibheli yasitshela ukuthi uma indodana ikhulula, niyokuba ngabakhululekile okwangempela. Liqinisile izwi likaNkulunkulu, uJesu yamkhulula umuntu geleke ezonweni zakhe.
The Bible tells us that if the Son has set you free, you will be sent, you'll be free indeed. And the Bible does not make a mistake. The Bible is true. And if you truly do it, the Lord will change you totally.
UJesu ufuna ukukusiza, ufuna ukukhulula, ufuna ukuhlukanisa nezono zakho. Uphila impilo emsulwa ebusheni bakho noma usuyindoda, uphila impilo yokuthembeka, akwethemba umkakho ukuthi njengoba uhamba nje, awuhambi yolala emahotela, awuhambi yolala emahlathini. Ngoba uthembekile, vela wethenjwa nasekhaya.
The Lord does change your life. If you come to Him in earnest and in truthfulness, your family will know you, even though you are a young man or a husband even. Your wife does not need to worry, knowing that you're going away, that you might go and find someone in a hotel. You are faithful to what the Lord has given you.
Amanye amadoda ayasebenza kodwa imali ayibonakali, akondla ingane, akathengi ukudla kodwa imali uyayihola. Mangabe ihola nje, hawu, uyazi yena lapho eya khona.
There are those men that work and they get a salary, but the family never sees that money, and you know where that money goes to.
Uma indodana yomuntu ibuya, nxa indodana yomuntu ifika, iyakuthola yini ukukholwa lapha emhlabeni na?
When the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Kunjani ukholwa kwakho?
What is your faith like?
Ngesinye isikhathi kumele sime sithi khimilili, sibuke inhliziyo yethu, sibuke ukukholwa kwethu. Kungakanani ukholwe ngikholwayo.
There are times where we need to stand still, examine, look at our hearts, look at our lives and say, is there faith in my life?
Ngiyakholwa yini ngeqiniso?
Do I believe it in truth?
Lokhu ukholwe nakho, yikho yini lokho kunqobizwe?
The faith that I have, is it there that it conquers the world?
Ukholwa kunqobizwe. Ukholwa kwethu kunqobizwe. Kumele ukholwe yilokho.
Faith conquers the world. The faith that you have conquers the world. You need to know that.
UJesu wethu uyasinqoba isono. Unamandla okusinqoba isono.
The Lord Jesus says you are able to be victorious over sin. It is possible.
Kodwa kuwena kuhamba kanjani?
What is it like with you?
Yini wena ohlulwe nje? Yini unqobeke wena? Yini anqoba uSathane? Yini kuwena kube isidleke nje sikaSathane? Yini kuwena kube isishoze sikaSathane? La sidumela khona izulu, la uhlulwa khona wena, uveza ukwehluleka njalo. Amandla kaJesu abonakali, unqoba kaJesu akubonakali kuwe, konakelephi na?
Why do you desert? Why do you keep falling in sin? That power of the Lord Jesus, why is it not evident in your life? What is wrong with you? What is going on in your heart? What rides you? What rules you?
Uyohlala ezonweni kuze kube nini na?
You will remain in your sin till when will it be?
Uyohlala ezonweni ubambelele kuzona kuze kube nini? Hlale ubambelele ezweni einto enzwe zezwe ebekhona uJesu amandla akho yawaphi asebenzi kuwe.
How long will you remain in your sin? Does God's power not work in you? You are ruled by your sin?
Wenzizwa enkhona la azosebenza nina amandla kaJesu nasemalungeni enyama yenu.
Young men that are here, for how long will God's power not work in your life? Will it be that the world and the lusts of the world that are ruling in you?
Azosebenza nina amandla kaJesu nasezandleni zenu naseminweni yenu. Lithi iBhayibheli abanye iminwe yabo igcwele igazi ngenxa yezono.
When will God's power work in you, work in your hands, work in your fingers? God's word says that people's fingers is just full of sin.
Chaza ukuthini lokho? Uyawaphika amandla okunqoba kaJesu. Umzalwane nje awukakawethemba amandla ukuthi uJesu lo esikholwa uye uyiqhawe lamaqhawe. Uyiqhawe lakimi. Ngimbone kweyami impilo, ngimbone kweyami inhliziyo esebenza, exosha izinto ezazingeke ixoshwe umuntu, esusa izono ezayingeke isuswe umuntu. Umazi kanjani wena?
And does that mean you deny the power of the Lord Jesus? That you say you can't overcome sin? How long will it be? Will it not be there that your life can testify and you can have that assurance that God has helped you to be victorious?
Kodwa kumnandi ukuthi bakhona abakhethiweyo abangabakho uNkulunkulu.
But it is so wonderful. There are those that have been chosen that are God's.
Aw, ukuthi uNkulunkulu ngathi ungangisiza. Akusize nawe. Sibalelwe kulabo lelo dlanzana labakhethiwe uNkulunkulu abathanda ukwenza intando kaNkulunkulu.
Oh, may it be so. May it be our desire that we are among those few that belong to the Lord Jesus and testify of his power.
Abangabambeleli ndawo noma kukuphi Satan abalethela khona kodwa bebambelela konga Jesu.
That they don't hold on to anything that the devil brings to them, but all that they do is fully committed to holding on to the Lord Jesus. Ngumnandi
enhlizweni yami ukuthi uJesu uzobazwela, uzoba seduze kwabo, uzokhala kanye nabo, uzoba kanye nabo. Laba bamthandayo nabadela ukuphila kwabo bonke ngenxa yakhe uJesu.
And the comfort in your heart that the Lord Jesus will always be next to them, will always carry them, will be with those who are his in truth.
Kodwa wena ongakakholula endlini nje ulibele yini?
And you who are here in this church with us and haven't given your life to the Lord, what is holding you up?
Ngomusha sizwe ntombi ekhona la noma ngabulalele ngomsakazo ngibuza ukuthi yini lena ekubambile ukuze ungayinikela enkosini. Ubuza ukuthi yena wanikela ngokungakanani ukubahlenge na.
Young man, young woman, boys and girls, those who are listening, I ask you, what is holding you back from giving your life and holding on to the Lord Jesus who gives us everything?
uNkulunkulu yena ongayigodlanga indodana yakhe wanikela ngakho konke akakhohlanga lutho wamnikela uJesu kubabe inhlawulo ngezweno zethu. Thina ke senzani ngalomnikelo omuhle kangaka esanikelelwa wona ukuba sihlanganise nawo?
God, who did not hold back anything, he gave his only son so that he could suffer and die for us. Now what are we still holding on? Why don't we give everything to God?
Sibonga leli qiniso ukuthi uJesu uyabezwela, uyazwelana nabakhe.
Oh, and we are so thankful for this truth that the Lord knows and the Lord feels for those who are his.
Kunginika isibindi, kunginika amandla ukuba siqhubekele phambili sikhonze inkosi singabe namahloni noma besethuka noma besifaka emajele noma siboshwa ngenxa yevangeli. Sithi khona bahamba phambili, kukhona abadlula, kukho lokho esedlula khona, nathi uzosinqobela ngenxa yothando lwakhe nangenxa yamandla akhe.
Oh, and we have this assurance and this knowledge that we know that God will be with us, Whatever comes our way, whether there is opposition, whether we get thrown into prison, but that we know that we can cling on to God because He is there for us. And the Lord is there. He feels for His own. He knows who are His own. He supports His own. Whatever comes your way, whether the world throws whatever it throws at you, but He knows that if you remain faithful to Him, He will be there for you. He will give you the strength when the world is against you, and you will know that He is with you.
Ungesabi opposition. Ungesaba bamelene nawe. Ungesaba balwa nawe. Ungesaba bakumangalelayo. Bambelela kuJesu, sibambelele kuJesu siye phambili. Ngoba uyasithembisa uzoba nathi.
Do not fear opposition. Do not fear those who say things about you. Do not fear those who are wanting the worst for you. Remain in the Lord. Stay in Him. Know that He is with you and He will help you through whatever you need to go through.
Okubalekile nje ukuthi sihlale sithembekile. Singavumeli isono, singavumeli ububi enhlizweni zethu. Sithi Nkosi, nanga lesi sikhathi, hlala nathi.
But what is important is for us to remain faithful, to stay in the Lord, to be with the Lord, and that it is our prayer, Lord, stay with us.
Singawaphika amandla kaJesu.
Oh, let us not take away God's power in our life.
Yazi ukuthi uJesu yena osinqobela izinto.
Know that it is Jesus who helps us to be victorious.
Ungayi kuNkulunkulu nongabaza.
Don't go to God in doubt.
Ungayi uhambise umthwalo wakho kuNkulunkulu unongabaza ukuthi uJesu engakukhulula kulomthwalo othwele.
Don't bring your burden to the Lord in doubt unless you have the full faith and know that the Lord will take it away.
Ungasilethi isono sakho ungabaza ukuthi kambe ngangikhulula angithethelele na nami noma zinjena na.
Don't bring your sin and doubt that the Lord will set you free. And you doubt and you say, well, my sin is so great.
Maungabaza, ngeke uthole lutho.
If you doubt, you will receive nothing.
Kodwa mawukwenza ngokukholwa, uzowuthola umusa.
But if you do it in faith, you will receive your reward.
Lithi izwi leNkosi masivume izono zethu, uthembekile, ulungile.
God's word tells us that if we bring our sin to Him in truth and in faithfulness, He will be faithful to bring us, to set us free of everything. But His forgiveness cannot be compared to our evil.
Uthando lwakhe nalo alunganga lokho thina simone ngakho.
And the love that He has for us cannot be compared to that which we have
done. Noma sibabe sinje kodwa masiza ngeqiniso uyakhohlwa simone ngakho uyakhohlwa esikwenzile kuye athi mntanami ngizogeza ngizokuhlanza ngizokuthethelela ngizokupha umusa ophindiwe umusa wakhe awunakubalwa awunakulinganiswa nalutho ubukhulu bawo nokujula kwawo mkhulu umusa kaNkulunkulu.
God's love towards us, whatever we bring, we think it is so evil and we bring our sin to Him, the Lord forgives us. He forgets about it. And his love towards us, his grace towards us is so great, you cannot fathom it.
Kuthiwa nangesikhathi sika Noah abantu babekhanselana. Benza lokhu nalokhu yana. Beyitamasela. Kodwa uNkulunkulu wayekhulumile kuNowa. Athi uNkulunkulu Noah ungabalanga abanye abantu. Wena nje.
And we even read that during the time of Noah, when the people came and they mocked and they did all different kinds of things to him, the Lord Jesus told Noah, he said, Noah, you carry on, remain faithful to me.
Tembeka ekwakheni lomkhumbi.
Remain faithful in building the ark.
Tembeka uwenze ngokwelinganiso zakhe uNkulunkulu.
Be faithful and do it as the dimensions given to you by God.
Umnyango awube lakusho khona uNkulunkulu.
The door, may it be there where God has said.
Isivalo iwindi alibe lakusho khona uNkulunkulu.
The shutter, the window, may it be there where God has said.
Awuhlakanipha kaNkulunkulu. Noma sethu uNkulunkulu manje Noah. Faka ilwane manje. Yazi ubeyifaka kanjani uNkulunkulu ilwane? Athi fake sensikazi, ufake seduna.
And the wisdom of God. And even when the Lord brought the animals and said, now how will you do? He told them, you bring a male and a female.
Ukubeka ngokusobala ngokucacile, indoda nowesifazane.
And put it clearly, a man and a woman. Didn't say and give you a choice and say, well, you say, must it be a man or must it be a woman? Doesn't leave the choice over to you. What do you think? The Lord doesn't make a mishmash. The Lord doesn't make anything doesn't have order.
UNowa wayifaka zonke ilwane njengoba uNkulunkulu eshilo ngohlobo lwakhona esilisa esifazane.
The Lord had order and he said to Noah, you take the animals in this order, a male and a female.
UNkulunkulu wadala uAdam noEva akadalanga okunye okufaka nendawo.
The Lord Jesus created Adam and Eve, nothing in between.
Wadala indoda, wabuye wabumba nowesifazane obanjweni lwendoda.
God created man, and out of the side of the man, he created the woman.
Azange abanikeze ukhetho, ukhethana uba yini wena? Ukhetha uba indoda, ukhetha uba inkosikazi. Ukhetha uba inkosikazi, ukhetha uba indoda. Noma ikuphi noma sesiyobona phambili. Hayi nama ngazi ukuthi ngini mina manje.
God never said, oh no, you choose. Do you want to be a man or a woman? Or maybe we'll see as time goes on.
Umphiki uKristu sela nemthetho yakhe la. 666 akakabi semandleni kodwa sibheke khona.
The Antichrist is here. The one who is against Christ. 666 hasn't yet officially been said, but we can see they are here.
Yabona amakhadi lawo kuthiwa sihola ngawe emholweni. Hayi, asingawuphathi ucash manje. Asihole ngamakhadi nani. Ubhizi uSathane. Namasela xake kakhulu amasela. Jonje wena amakhadi lawo. Okuzozekugcineni kubonakala ukuthi hayi khona akusiza ukuphatha ama credit card. Kodwa yini ezokuthi ozothiwa ilungile ashaye uphawu 666 ebunzini lakho noma esandleni sakho sokudla.
And we see how that they say, oh, no more cash, no only cards. And those who steal, they even steal the cards. And what will they end up saying? Well, the most secure way is let's put a chip and the forehead or on your right hand.
Uma sekwenzeka ungasho ukuthi hayi bengazi mina noma kanjani iplatform ukucebisana le ukuthi basopho mzalwane eduze nje eduze eduze wathi omunye hayi necomputer yenza lezo zinto isisethiwe silungile sekulindele nje ubacindezela ibutton bese kuthiwa nakho ke awukwazi ukuthenga awukwazi ukudayisa mhlawumbe omunye uzothi ngizophila ngani ngizophila kanjani. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uzobona khona ukuthi sophila kanjani njengabantwana bakhe.
Now this is a platform where we help each other, we advise each other. Don't you say, I don't know anything. I've also heard that the computers have been set up. Everything is set up. All that's needed is just one more button to be pressed. And then you say, oh, but how will I be able to eat? How will I be able to buy things?
Uthi Jesus ngesabe. Ngizoba nani ngizongcina ngizonhola.
But the Lord says, do not be afraid. I will be with you. I will keep you and I will guide you.
UNkulunkulu wenu ngizonenzela konke enikudingayo. NgiyiNkosi yenu. Thembe kanje nina uJesu uyosihola nangaleso sikhathi.
I am your God. I will look after you. What is for us is to remain faithful. The Lord will be us, even with us, even during that time.
Ngithi kini, uza kubezwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu imbala, iyakufumana ukholo emhlabeni na.
I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Indoda kaNkulunkulu Noah wethembeka kwaze kwaba ulusuku laphethe uNkulunkulu ngena ke manje emkhunjini esefake yonke into sethi ngena ke manje uNkulunkulu waye nemiyalo yakhe ukuthi izinto izohamba kanjani.
The Son of God Noah was so that he followed the Lord, and when the time came, the Lord then took over and said, and understood how the Lord was leading him.
Bizukulalela nje. Ma ungakwazi ukulalela, uzolalela nini ma ngabe ungayijwayezanga ukulalela?
All it calls for is obedience. And if you are not obedient and you don't are not used to being obedient, how will it be when the time is when you must truly be obedient?
Ungakwazi ukutshela izinto uzenze ngendlela yakho ngoba uyehluleka ukulalela.
How often do you do your own thing because you fail to be obedient?
Ma uhluleka ukulalela abakuphetheyo uzokwazi ukumlalela uNkulunkulu hlulwa lokho nje.
If you fail to obey those who manage you, will you be able to obey God?
Uyokufumana yini ukholwa lapha emhlabeni na kuwe nakimi.
Will he find faith on earth, you and in me?